Bakhalelani hamba nezi nje kuphela ngakho uboga ulubheke athi ngibatshele bathi nomboli phumile zamikele